Afternoon nathi hey what's into indaba ebanzi nganga date omunye ubuti kahle kahle it was the first time futhi nje ngiphuma naye engicelile ukuthi ucela sihlangane sizokhuluma umuntu wakhipha uthi 100 rand ephaketheni le-shirt la ngaphambili la engaphethe i-wallet wakhipha nje 200 rand wangisa e-McDonald's yo hayi wayibaxa ke sekangitshela nanokuthi yena wayehlala emqhashweni uthe makushona umama akhe ke wahamba wayohlala endlini kamama akhe RDP athi hayi la sama runaway indoda endala kangaka eno 50 something isabambelele ey'ntweni hayi cha ngeke.